The State Minister for Higher Education, Dr. John Muyingo, has warned parents against allowing the internet to take the role of raising children, saying it exposes them to harmful influences. The minister cautioned that uncontrolled internet use is further contributing to moral decay, indiscipline and risky behavior among the young people. He has thus urged parents, guardians and schools alike to closely guide children, monitor their online activity and further instill strong values.
Agenze n'angambira ku bantu abaagala obuvunaanyizibwa bw'abazadde eryokulaakulanya n'okukuza omwana babulekedde tekinologiya, babulekedde internet, ekyo nina kibadde kindi bubi nga kineraliikiriza. Omwana akugamba ku makya, okuva ku makya kumpi kukeesa budde ali ku internet, ali ku internet asoma, n'ani amanyi ebigenda mu maaso biki byasoma? Bwokitunuulira kyosi basoma nga sikusomesa wabula kwonoona.